Molweni zihlobo, sibulisile kwakhona kule ncoko nabakwaSatrix. Namhlanje sihleli noThembe kaKhumalo ozawusixelela kabanzi nge-app yabo ekuthiwa nguSatrix Now, kuba kaloku njengoba usazi uyakwazi ukutyala uinveste namalini na noba yi-10 rand onayo. Ngoko ke bafuna wazi into yokokubana ifowuni le uyiphetheyo isisixhobo kuwe sokuba uinveste, sesokuba ubhalise, sesokokubana ukhuphe nemali isixhobo esiyi-app yabo. Uzasicaciselwa uba isebenza kanjani na kungekudalanga. Enkosi ngosenzela ithuba Thembeka, usicacisele nge-app yenu yakwaSatrix. Kudalani nayo, inethuba elingakanani nayilontsha?
Satrix app yethu I think isine safely ngingathi sina maybe 3 years sinayo manje. Ever since I launched, we have had a lot of my clients. I see benzi sayo. I totally useful. Yes, is that ekteni no manga bukepi. We are kwazi keep your phone, check your account yako, you know, when zo tingo kwenza kwi app without having to sala kwi laptop uvule uzubone I account yako.
So isetshenziswa ngabantu abasebene account okanye ndiyakwazi uzivulela iakhawunti nje kabusha iqale phansi iakhawunti ndiyivule phaa kwi-app.
Noba ungenayo iakhawunti uyakwazi naye ukudownloada i-app, akwazi ukurejista kwi-app, asinike imininingwane yakhe, igama, isibongo, i-ID number, lezo zinto ezijwayelekile ma uvula iakhawunti ebhanke. Nakumanye ama-institutions anjalo. So yes, ungakwazi ukuyi-download i-app, uregister for an account via i-app.
So noba zange ndibe nayo iakhawunti ngaphambilini ye-Satrix, ndiyakwazi ukuyiqala phaa kule app xa ndidawunlowudile mhlawumbi kwi-Play Store.
Ewe. Uyakwazi ukuyidawunlowuda kwi-Play Store or kwi-iStore yaka-Apple and uregister for i-account. So ngisho kuthiwa unayo i-akhawunti ka-Satrix njengamanje ungakhona ukuya khona u-download i-app uklikhe uregister for an account.
So i-process ke yokuthatha ezi details ze-fika ngoba uthe kuyafana nokubuvula i-akhawunti yebhanki. Sicela usicacisele ngayo uba isebenza kanjani ngoba ngoku umntu akaphathanga amaphepha. Yabona uphethe ifowuni kuphela uvula le akhawunti. So yenza kanjani nje?
So ilula ke le yefika uSatrix. In fact ngathi ilula kune na amanye ama-institutions like ibhange nanani. KaSatrix xa unayo i-ID number, uyi-South African resident, u-over 18, basically uyi-adult nge-legal system. Then uyakhona ukuthi uvule i-account through i-app. Ama-systems ethu ayakhuluma nama-systems aka-home affairs kwasiza abantu. So siyakhona ukuchecka ma usinike i-ID number yakho, siyakhona ukuchecka ukuthi si-verify i-identity yakho kanjalo. Kanjalo nakwi-bank account. Ma usinike ama-bank account details yakho, siyakhona ukuwa-verify through our systems ukuchecka ukuba yes, i-account, i-bank account usinike yona xa u-register for i-account, ibelonga to you.
So nixhumene nebhanki, niphinde nixhumane ne-home affairs.
Sixhumane ne-home affairs.
Okay, and then ke ngoku yintoni kanye kanye okwazi ukuyenza? Ngoba ubuthe kuqala bekade kusetyenziswa i-desktop, ikhompyutha kanjalo. Yiyo yonke into umntu obekwazi, mhlawumbi masithi umntu ebenayo iakhawunti yakwaSatrix ebeqhele usebenzisa ikhompyutha. Yiyo yonke into ebeyenza kwikhompyutha ekwazi ukwenzeka ngoku nge-app.
Ewe. So kwi-app kwangoku ungakwazi ukuregister for an account xa umuntu ongakazi abe ne-account kaSatrix. Uyakhona ukudownload i-app, uregister for an account, uvule i-account entsha. Ma usuyivulile leyo account, uyakhona uku-investa. Deposit ama-funds akho, imali, faka imali kwi-account yakho ye-Satrix. And then u-investe ke kuma-funds lawa akhona kwa-Satrix or Satrix 40 or Satrix DV. Nalawa manye.
So uyakhetha pha?
Ewe, wena okhethayo ukuba ufuna uku-investa kumaphi khona. Maningi ama-options but uyakhona. Kanjalo futhi nakwi-app uyakhona ukuthi ma ufuna ukushintsha, say usuyijwayele lento usuqalile ukuinvesta mhlawumbe wa investa ku Cetrix 40 na ku Cetrix Refi usufuna ukushintsha manje uinveste ku Cetrix DV usufuna ukuyikhipha imali ka 40 uyifake ku Cetrix DV uyakhona ukwenza njalo ku app
iswitch igama layo Alright, and then enyinto ebefuna ukuyicha ukulula kangakanani ukusebenzisa app like abantu omama bethu ndiyazi bo uthe abantu abana 18 sentsho ayonto ekunzima ukuzifundisa yona ukusebenzisa xa umuntu semakhaya
yona ayonzima ayinzima kakhulu I think njenga noma yini into enza you know idinga ukuthi uyithwayele kancane so the more ungena kuyona ciphiza ama button akhona ucheck ukuthi kwenzakala le mangipressa la you know ilula to navigate I kunzima ukusebenzisa
masithi ke ngoku mna andingomuntu ozaziyo ezifund ndisebenzisa iadvisor okanye nisebenzisa abantu kuthiwa zibrokers kuzawufuneka ibe nguyo downloader iapp okanye kwenzeka kanjani into okubana ingathi ungacacisa uba ngumntu ozenzela directly oza ku-Cetrix yedwa okwazi usebenzisa i-app okanye noba mna mhlawumbi ndize ngebroker ndiyakwazi nam ukuyisebenzisa i-app so that ndibone le nto nayo ibroker eyibonayo
so xa sisungula i-Cetrix Now platform i-Cetrix Now umcabango kwakukuthi le platform yabantu abazokhona ukuinvesta directly right bazenzele bona because umcabango yethu is that siyenza investing ibe easy ingabi complicated ingathusi ingabalekisa abantu so sasingacabanganga with ama advisors in mind but later on ngokuhamba kwesikhathi sabona ukuthi abantu bayafuna ukuthi abanye bayafuna ukusizwa ama advisors so ikhona ioption yokuthi ube ne advisor kwi platform however iapp lezo bese phoneini yakho izobe ibonwa nguwe uzokwazi ukwenza ama transactions ukuthi uyathenga uyadayisa uyainvest deposit imali so leyo izobe driver nguwe as investor kepha mawufuna ukuthi uadvise i broker yakho kanye financial advisor naleyo option siyayamukela
okay no because as fine singabantu abanye bethu siyakwazi ukuze understand as terms abanye bethu siyamdinga la muntu wokusibambisandla so ndiyavuya xa nisithi akho umuntu nemvalela ngaphandle
ewe no akunamuntu simvalela ngaphandle but I think the way siyenze ngakhona konke nakwi website yethu ungakhona ukuthi uyivule kwi phone yakho kwi website uyakhona ukuya kwi page yama investors first time investors sibhale kanjalo uyakwazi ukubheka lapha iyakuguide kahle ukuthi as a first time investor kumele wenze njani kumele you know izinto kumele uzazi
so ikukhokhele
ewe
okay kufanele ndibuze lo mbuzo ngoba sihlala apha eSouth Africa i cyber security temeka iphone siyazilahla every day okanye zitshontshwe okanye kwenzeke into nje so ubande nale Cetrix app ngoku iphone yami kuthi ilahlekile kwenzeka kanjani xa senti ukhona umuntu ongeyindimi xa iseyilahlekile iphone mhlambi ongakhupha imali zami okanye sicacisele nje ngendlela abantu abakhuselwa ngayo xa besenza transactions apha ku app
yeah no mtase ushiqiniswa ngempela ama ifraud yenzeka eSouth Africa lahlala khona and it's not only makulahleke iphone cha also bayenza ibizwa ngokuthi identity theft la bazokhona ukungena khona bathole i personal information yakho so into esiyenzile ka Cetrix ukuzama ukuvikela izinto ezinjengalezo from happening is ukuba siyenze into ekuthiwa i-2FA two-factor authentication. Two-factor authentication i-layer ye-protection ye-account yakho. So that umuntu akakwazi ukungena kwi-account yakho without i-code eyaziwa nguwe ozoyithola kwi-app ozokuyidownloada kwifowuni yakho.
Efana nepin.
Efana nepin. So une-app kwifowuni yakho egenerator ipin, ekhipha ipin njalo ma ufuna ukuloga on. Mawuxa uloge on fanele ufake leyo pin. So yona two factor authentication ke leyo esiyisebenzisayo ukusekela ama-clients ethu.
So kuzawufuneka ndifowune masithi ke ilahlekile ifowuni yam nalo app. So ufuneka umuntu afowunele kwi-call center achaze ukuba kwenzeke kanje.
Ewe, xa ilahlekile ifowuni ngamele usifowunele kwi-call center usichazele ukuba ifowuni yakho ilahlekile. Bazokubuza imininingwane ngawe, bakubuze say mhlawumbe ama-transaction uke wawenza ngoba azokwaziwa wuwe. Just to ukwenza sure ukuthi siya verify ukuthi ngempela lo muntu esikhuluma naye ubabalwa na. Then we can assist you ke.
Uzayimuva ke mhlawumbe kwenye i-device entsha.
Yebo, sizoyisusa kule device endala le ilahlekile, and then xa usuthola i-device entsha usuyokwazi-ke futhi ukuloga on, we activate i-2FA.
Zikhona ii-products ezingekhoyo kwi-app yenu, like ndiyayazi uba nine-tax free, nine-ETF, nine-unit trust. Zikhona zonke ezi products
phaa. Zikhona zonke kwi-app. Uyakhona ukuinvesta kwi-tax free, uyakhona ukuinvesta kwi-standard account, ukhona nokwenza ngisho nama-vouchers kwi-app yethu. So ikhona yonke into. Basically ayikho into ongakwazi ukuyenza kwi-app that ukhona ukuyenza kwi by desktop, laptop.
I-voucher zona sebenza kanjani?
I-voucher zona so ngafanele udeposite imali kwi-account yakho. Mase uyidepositile leyo mali izohlala kwinto kuthiwa i-cash wallet yakho. And then from leyo cash wallet uyakhona ukuthi uthenge i-voucher, uzocofa u-vouchers lapha kwi-app and then ufake i-amount ofuna ukuyisenda as i-voucher. And then izosenda i-email to lo muntu omnikayo i-voucher.
So xa umntu isipho, xa umhlobo noba i-birthday
okanye i-baby shower, nginayo ukuthi ngibhale ukuthi ngiyisa kubabalwa, ngifake i-email address kababalwa, uzobe usuyithola-ke wena kwi-inbox.
Baqale ntombi abantu babeze i-trust fund babies bengekazalwa. Noba yimalini, noba yi-10 rand.
Noba ngabe yimalini.
So lo mntu ufumene i-voucher ubazange abe nayo iakhawunti yakwaSatrix. Naye ke ngoku xa efumane le voucher udownloada i-app avule i-akhawunti kwicala lakhe. Kwaziwe uba laa voucher number yiyo ezomqalela.
Ewe, naye ma eseyivulile iakhawunti uzocofa u-vouchers. Ma seyivulile kwi-app acofa u-redeem voucher abe sefaka i-voucher code la azobe ethole kwi-email. And then izoreflektha imali kwi-cash wallet yakhe usengaqala-ke ayi-investe ma-funds akaSatrix.
So asina-excuse, singaqala nanamhlanje.
Singaqala nangoku. Nangoku.
Senze i-trust fund babies.
Senze i-trust fund babies. I think kubalulekile ukuba ngisho ukuba for ingane, i-registration process i-manual. Yeah. Idinga ngoba bona bekho over 18.
Oh, funeka yenze umzali
ayenze. Kepha ngayakhona ukuyenza kwi-app uzomela yenze kwi-desktop.
Umsurprise xa ena 18 kuba wavulelwa
i-account useyingane.
Imane usongeza xa kukhona imali. Hayi, enkosi. Oh, ndingekalibali. Njengoba besikhe sathetha kwenye i-episode yethu besithetha nge-costs. Sathetha ngento yobana khona i-management fees, kukhona abanee-brokers ke mhlawumbi bekhona i-advice fee. Ihamba njalo naxa usebenzisa i-app okanye kukhona mhlawumbi ezinye ii-fees apha kwi-app zokutransacta okanye iyafana noba ubuyenza ngelaa hlobo le-website. Isebenza njani yona indaba ye-fees?
Ii-fees iyafana sisi, whether uyenza kwi-desktop okanye uyenza kwi-app. Ama-fees ayafana, transaction fees kanye ne-platform fees ziyafana.
So akho nto ikukhosta sentsho eyongezayo kwii-cost zakho ngenxa yobusebenzisa i-app?
No, ayikho. Kuyafana whether kwi-app noma kwi-desktop.
So i-app ngundlela lula?
Undlela lula i-app. I think ngoba abantu abaningi these days banama-cellphone, cellphone ihlalise pocketeni so uyakwazi ukuyikhipha kalula uqhubeke ne-investment yakho uinveste okanye uvule i-account so yenza izinto zibe lula.
Hayi ke masibulele ngexesha lakho kwanamhlanje ngoba bayayazi abahlobo bethu abasimameleyo uba sinazo i-vouchers abantu abanokwazi ukuziwina esiziphiweyo uba abantu abamameleyo le program bakwazi uba xa bebuza imibuzo babe sethubeni lokuziwina. Ndicinga into yobana umntu angabhala abhalele kwi-social media platforms zethu epokothweni noba uya inboxer kuTwitter, kuInstagram nakuFacebook. Lo mbuzo umntu acinga uba akhange okanye loo nto umntu acinga uba khange siyicaco sekakuhle namhlanje uyakwazi usithumela umbuzo siyayibhala siyayiqokelela umntu ngamnye angawina i-voucher osimameleyo. Andazi noba khona amazwi ofuna uphinde uwashiye phambi koba sikukhulule kwanamhlanje.
Ewe, engifuna ukusho nje ukuthi I think i-Satrix EC isiyenze okuningi to ensure ukuthi thina abantu abafana nathi abaqhamuka from all walks of life bakhone nabo ukuqala lento ye-investing. Mina xa ngiqale e-Satrix ukusebenza ngangihlale ngitshela ukuthi investing yabantu abanemali yabantu abanama-advisors. Mina angazi lutho ngi-investor therefore angizukuqala nje ngiyithinte. But uma ngibona Satrix bayenza ibe lula, bayenze ibe the fact that akunama minimums, ungaqala nanoma malini onayo, it means laloyo naloyo ufunayo ukuba-investor angaba i-investor. So kahle kahle ayikho i-reason why singeke siqale namhlanje
ngoba ayoyabantu abathile
eyomuntu wonke noma kuthiwa unjani u-black u-white u-grey u-pink it's for everybody.
Inkosi
Inkosi ngiyabulela.